tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midan alkamsare noga e jeegon lewru decembre hitan 2024 yambe sappo e jeddi jabliki cinema e chapanay joy maison la presse bamako do nyutino kabaruji de kikir hande woni alice c kanko fili dambele won to boggi jande to ko yottoto chulo le koliji temdere e joy woni uddudi le sahal fan juttoda le wuddu leedi amen di sabe natugol ndiyam mawr harane golle nokko o kawtal nayoba yimbel be gulleji mo em nawri bangal himme yurmere le leedi amendi ka fuddi bamako do beete hande kana ko be leedi amendi holite e mudum miide ko yottoto yimbel ujinaji temen de joyam woni be kasaradi ndiyam yotti hitan hikka dossier de la semaine amen yalo mo hande o ana wodani ko mobile ana fawi e do mobileaji di kabaruji mudum nawri bangal no di do mobileaji ewete ana fandi sanne fandi hale dati amendi le yalo mo hande o tawa ayi mobile fandi dum johi ketam darike hodum fusabe beni dum ngaram e daade fam e le journal amen gal sekrabe dum sambe kabaruji dum jogon am kikide hande bisimna modon hedaade dum natu ko ndiyam mayo ranew go ka kutteje mudum ana heddi matede fahamde sahal fanjo todale wuddu leedi amen di le cercle yu waru ana le region muti holta ma wiide ton ko yettoto cuudi le koliji chapan joy e jetti woni uddude saabi ndiyan dam non holitiri wiide ardo m jandele on do nokku odo kabaru goto ka mata ma le region odo kabaru goto ka mata ma dire ana le region tombouctou le on do nokku do holita ma wiide ko yettoto cuudi le koliji chapan nay e jetti woni uddude saabi ndiyam yimbe le gombe tombe kanyu en ka ana wondi fiide dabreji di waifu fa ndiyan danka ibadde fa hada bonanda ndiyan danka satude san ha ja ya wartale on do nokku kan le nyalomo hande o ka waawade fifa kebe famtar keddem Umar Wayol sita sidibi
le geni dire sur l'école fe wotru wala to handen to jande waawadeede di fudin udditu ndiyan dum holliti kanko Ibrahim Dramé jokko tati bo maire kumle kabaruji jande
le commune ngalure dire nde cuudi école muti dun suudi école dum no dirta bari kobe en kanyedde idum metti san fe dande ko Chef darni ko deddo dande fu muti fa hande ndiyam dan fuday jippade sanne
o kabar got mettudo nunku mata de genni yuwaru ciegal lafi deejere ko woni onnuku ndiyan wadi ton bonalaji hewdi kasin suni wala ne sul likkol wotru woni le genni yuwaru tu likkol ton fu ana uddito ndiyan dungu holli kanko Alpha Macky Tall musile goto wonde le centre d'animation pédagogique le genni yuwaru
law nu som ya pukku de
gonde nyaloma handen o cuude ekol kewdi muti misala cuude ekol ferobe sobe kanye aka fanjoto abia dido cuude ekol kawana mo intinde hala mudun halte sebede di uddut non waiti ndena gwonde e do
nokkulitaire qui se trouve sur place
metitunde wi bonalaji janna satti ni hitan hikka jimar ko he mudun yonki mudi heddi hen kaaki yogabe du boni pamde sahe leedin fottade wuddu leedin
dido kabaruji fu on baawi hebude dum du beme ande todo hello amen Facebook na du compte X mo nodirta no Twitter bal seeda tam heddi hakkune amem e timmode hitande 2024 fedde Mali meteo holiti ila ta noga e tati lewru decembre bettinu wiide jangol wara materi le lendi e mangal mudum fu jangol gol sembe mudum momna sanne du nobe kolitiri wiide dum jokkitito do fa nay lewru janvier hitande 2025 e region ngaji saha leedi amendi burta tampude sanne holtama wiide to degere ngaydi waram jipporade fa yetto sappo e go'o le balir leedi amendi do dum waram tawede hakkune sappo e nayade sappo e jeegom to ko ton em kanyum enka ana nardo jaman de fiyadabere ko waifu yella ana rento iwde e ndedo buko ngol fa keben famtara keddem sita sidi be kanye e Mamadou Samaseku
wulɗo ɓuytugol wulare na hulta wiide jangol fuɗɗi natude bamako e les région ngaji kay nara ñoro muti bañagara e segu nokkuji hono kiddal gawutu mutu e menaka ɗiɗo kay wulare mum no ɓuytirto degré ngaji sappo e goo no holtiri Bakary Mangani horejo kala ko woni alhaali wattuji to Mali météo
le ressenti du froid
jangol waran mate le lamorre hewde hono misali région gawu dum mutu kiddal tawden duwanza kay le nokkuji yogaji la muti uɓan waran mate nokkuji hewde fa hande lamoto yogaje sabu kuppon sem mudu fanna sanne
marqué par une baisse générale de température
dogotoro Bokar Nyari nato gollirde monde humaninde cellal leedindi hokki dabareji bangal haybugol jangul gol rufuf sukabe ma nayabe
des personnes âgées des enfants de moins de 5 ans
nayabe fa tab sukabe be yonta dubi joy en rebe hamulbe an hanet tinnade rento watta kaduleji teddudi sura cialdum en yalla ana ndata sada jangongo yogadu an han tinnal fanden watta maskiji en nanal mudu watta haddire e lotade jabbudan neddo fumido lotade an han lotade giddignol man dum buri tinlondu foppo ne banji en nanal mudun hono misal bulanga
dalde qualité et cetera
be dalde dido halaji dunke en cellal cholla na mate nokku jogaji lenidi no holtiri artibe goldirde meteo
ko buri yimbe le ujinaji chapan jetti e jetti kanyu en woni eggube leedi amen di so yehi jodo e leede kerdinde amen ko yottoto hakkunde ko yottoto yimbe le ujinaji temeden joyam kanyu en woni be kasara ndiyam yotti hitan hikka dido ada jodi ka horebe kumani be soodi minister kumando challalle leedi amen fa yetto yirwera nedda ko holiti dum e le bato mabbe hakkunde mabbe yimbe le ngado be himma imma daraji bangal himme yurmere alkamsaade hande ba mako do fa kemen famtar keddema sita sidibe umar wagel
lalnume o joda hala holliti faana modon yalla kawrantinde baale hinotade jamaara yalbe fiya dabiri honene jamaara wonbe titalaja hanin pabirede nungo holliti kango halashi mayga kayo secrétaire général solidaris 223
l'humanitaire
on ayi bangal himme yurmene miden gonde wadde du nyaloma hande do miden gonde jewtade dum yalla hono pelle golloje ne dido golleje wori fur kan hokkindirte juude kon ayi bangal himme yurmene kanyo konande
humanitaire entre autres
le wikan ko hejjata ministère humni kabar cellan kasum keita o holliti o weltama sana cagande anyaaji bamato balle hinatobe jamaare o holliti fa hande wibbe beledi mal ko heewi won beledi tidalaji hebi balle ko jungo gouvernement
tawi not be
o malli do nyaloma hande o ene andino yimbe le nyongiti be worri ko batto yimbe le wina chapande jattom e wina jaddom kanyen goni nyongitibe yimbe be kasaraaji ndiyam yottibe dum buri millionji didi ujinaaji temdere wattu jonono tidalo worri leedi malindi dum jabbiti sanne
cagal modon le o jodo haladu yimbe ko he wonbe le bale hinotobe jamaare du hebi hakkileji mawdi honene golleji hinnaade yimbe wonbe le tedallaji jehirta
le lamu kayto joda hala fa yewto jebabuji kebaadi bangal imuji timode hitan 2023-2024 wadi tum talataare noga e nay lewru decembre hitan 2024 fana mudum le wi landin be dum be kayo fecitide jebabuji kebaadi le on do golle e yimbe le fuube golleji mu en nawri bangal jande le region o yella ko heba ka yubine le hen fa gasaka an yewte dabreji du fiye fewde e majjum kaka demi lamu kay kanyo landini dum
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le dossier de la semaine amen nyaloma hande o mi garama haltande o ma hala visite technique mublaji din le nyaloma hande o na tiide sanne fanje haado dati leedi amen di tawa hawra e mobel joho tan fa joho daro hodum fu sabbi bini dum dido kabaroji ka holitama wiide an wayla tal sababu kasaraji kewdi non holitiri wiide metti mu em ka yimbe johobe ngado be jami garmi dido dati transporteur en be kam en holiti wiide dum yo sa yi dum an wada fu dum yo sabbi ko laawi amen di le nyaloma hande o ko wana ko mu ifi yogabe do holiti wiide le nyaloma hande o ngui kaji ana wada ko nawri bangal yawta gol dido mublaji do won ko noddirta visite technique fa ke ben fam tan dido golloji fu wordi an ko mahamad baba kun ta hebani am do majjundo festan o jenama jallo e momin sendibu
ina fam di labi der leydi ndi do ayiata mublaji bondi dognobe mublaji de dow lawol bamako segu wala lawol bamako kay kolliti mette mabbe e do majji be bi ko dognobe mublaji di ngoni ko kilnaka fiwnu gol mublaji mun en
dande mobilaji do lawi yo farati non idum wawi latade sababu accident ngaji kewti le leede do yiriwore anna min taykiti so mobilaji boni dabareji anatonna ittude mobilaji di do lawi ana wawi latade dum ti dala rafi haybu gollo mobilaji
bangal dognobe mobilaji be ben bi ko labi di ngoni ko moddani chaka jakite syndicat transporteur en wi ko lawol hono lawol bamako kay woni ko wadobe dum
la faute n'est pas
yo donno be mobilaji kanyi kabaru ko lawi modja denno ana wawi lata de sababu mobilaji dim bona tawe jomu daranaki wana rafi wande contrôle technique dun save ti dalaji ana mbawi warde wattu fu wana nokku le fu le mobilaji di be ewata wattu contrôle technique yo nokku yogaji tan be katto denno nokku yogaji dun ana to ko bonu gollawi ana wawi
e hala primature lamdo goldirde centre mali technique system do kanaji hila ko walid gol waktu woni ko addata ido kasaraji
le contrôle technique gede
kerta di anadu majjun no yibele taybata mobilaji mundun ana wawi lata de sababu uitude dubi mun na bonude dun law kuleji kewdi goddi dun ana mbawi natu de majjun
beaucoup d'autres choses
jonnon gollobe goldirde mali technique system bi ko mobilaji kewdi ngoni ko yata fewnitede kono nan idi jogi kayitaji control technique fof isiya kasi mawdo lugatobe do gollirde mali technique system
je vous avoue que
mi do mila kay nambara ana heavy o visite technique wadete sabe yimbe hewbe ana bawi hebude talkurmona tawi be nabbay mobilaji mabbe
gollirde mali technique system wi ko réseau di kewdi na ton kokobe kayitaji visite technique bondi ko police wallibe andido dum
sakabe hidibe hono no andir don ni ko woni hakkilaji mo on bangal no golleji amen di yartani fu ana tiddi sanni e juude amen ono bawi holcidde men dum dum on don numero do no godan chapan jiddi e jeegom chapan jeena e jitti chapan joy e jeegom chapan joy e jeegom bien dabereji di men bawi du fu fami kunciana dum hore ko ono andir don ni don ba hirtade o do journal kan e magazine galo jukital jom o fu du golleri gal ngal no dirta kuna foni on godan 37 3 2 1 mer mer no nganga fandi ka fu kina taw do buddo no ba credit e telephone mo don fan jeefe no do sera yotira amen wala jukital
Croix Rouge woɓɓe tan wallato ɗum woni e hakkille malinkoɓe yogaaɓe wanano Croix Rouge ana darta faaba muya kala kaajaɗo fuf Croix Rouge ko dartoto fuu yo wallude yimɓe jogiɓe caɗele hono ƴiwɓe e nokkuji muɗum en e mursuɓe jawlele muɗum en e hollodirde yimɓe majjodirɓe e hokkude yimɓe jiyan ceniɗam faa yettade e yimɓe uddaɓe ley kasuji ko ɓuri hewde e golloɓe Croix Rouge fuu yo ɓiɓɓe leydi Mali hono an e min eɓe gollida du e jaaleji meɗen ɗi fuf
juldeji timmoɗe hitande yo wakkati mo sukaɓe hewɓe kañum en ka yidata e muɗum ɓe tawama Bamako na dule kedde leydi ɓeɗo sukaɓe ko hewɓe mu en ka fu ana yiida ɗom eɓe ta e kalsi do fa ɓe gaɗa julde nde no woɗiri saraɓe mabɓe kañum en jaati fabotoɓe wakkati kale on ɗo golle juldeji timmoɗe hitande yo hunde ko hani faɓe rena ɗiɗo golleji ana waɗa fa suka yirwa fa gasana fa keɓen famtara ɗiɗo golleji fu wurde keɓɗen Mamadou Sama Seku e Sita Sidibe en kiire jaam
Erosi dakabana kungulu chinya yo inde grengaji sukabe to yelimane banyagara esikasu bedo sukabe jugube hakune dubi jiddi sapu etati na jambi na hitande fuf fuddugol hitande heyre bindantan itude tema didi ma tema nay yogabe kay fa tema de joy yalla darnade am saddaji dido yambereji takta hitande
amaton
mel kawrna goda amen fu tema de joy makka mon amen debbo godo defina amen mabbe nyamli gere amen ngenden julle 31 ma fuddi hakundure kalse jati gi dir rawnen lori janvier fawartande chamantale go no lewru décembre mais soodi ciofe kay kulleji kewdi dima wartama nyama goto am fu hannen itam bo udnyere beede ciogu ciofe dima wartama defaden mais yimbe jettonno mais soodan ciofe salati e kulleji nyamtede ko heew makkan mon amen debbo defina amen jamman julle 31 sans
salaire waake
tama sarabe be na jabani hono dido yambereji di hakilaji mabbe di kay na cirti bangal mudum
dem semen le
kawtal sugaben modan ne yambere 31 minke midi mila torra fola e mudum sab ana nato sabe be haba andundura be nato gotum fa yottade be haba jiddundurde be golliden nyalade warande hone fu waami halde ko mo fottina pati sugaɓe muɗum yalta tan waɗa kulleji laali ile guennini ɗu tan ko moƴƴa ɓeɗa wawi happodurde le gereŋaji mabɓe e jooɗoɓe gajanoɓe muuyri minke mbiɗa yiiɗi sugaɓen kawrta jooɗo ñama ɓuuri waɗa kulleji laalidi minke so lamda mi an nafa fof wala e waɗugo ne yembere 31 saabi accident ji ɗan heewi
satodu nonje ley jangdiɗo yogaje liira ɗe landinal yambereji cakkite hitande jande fanda muɗum wi ardiɓe goto e jangdiɗo privé en to sikasu yalla sukaɓe ɓe na mbawa weltade
naari bangal yembereji fuku wattelle hitane kulleji kewɗi ana waɗelle muɗum ko moƴƴa ga ko ɓuuri hasiñinaɗe muɗum jamaran tinno tan dokkodira juuɗe jooɗo ñama ɓuuri wadde kulleji laalidi saabi kulleji hewɗi ana waɗe muɗum ko natto saabe bonnude maral sukaɓe meɗen min kay so lamdama hono wadde ɗi yembereji hewta sukaɓe torra fe goto ana wawi tan famtumde kulleji hewɗi
donc en taguji ɓiliɗi hakkillo holti wiide on ɗiɗo yembereji ɗi nokkuji yimɓele jewtata jima mboma ndenno ɗi wawi latande sukaɓeɓe nokku sultere Mamadou Niataw psychologue yambereji ɗi na sembina gondal jamare lato sababu ɗum neɗɗo yaaja juuɗe ɓeydoro faamu kala ko woni pabodiral
bien mangé
hono nde julle nannan muɗum ko tewte muɗum nan neɗɗo lamno faamu wooɗa ñaama heɓa fijana muyri saabu sukaɓen heɓa ñaama har tan ɗo ɓuur welluɗen ga ko hewi meɓɓe du caggal ne yembere ɓe waraɓe tingo caggal muɗum kulleɗɗi ɓe waɗi hono leɗɗi batuji sukaɓe hewɓe ana wawi anodurde fa nato giɗɗiraɓe ɓe nangodira juuɗe jaadi fadde tan to gurga meɓɓe haali min gen miɗe tijji hono wadde ɗi yembereji waddata torra fuɗe suka ko naari bangal jande muɗum e neɗɗa ko muɗum
pédagogique social
banggue goɗɗo ɗum kamɓe dunken ɓe holti wiide sifaji kewɗi ne godani sukaɓe yalla ɓe jewta ɓe jirwa ɓe ɓeydoro faamu ɓe holliti yo sifaji hono yewtere sembe calɗi e fijoji lollirɗi jeu vidéo ɗi wakkat joni o sukaɓe hewɓe nakkinde